Now me man,
yeah.
Wrong.
Danny gang.
Story by Salu. Chizi flani hivi. Tunnel kuja kama mshamba. Kutoka Iramba kaji mix na wajanja wakamkabizi mbamba. Kawa kisanga chumba alipopanga. Kaza kutamba jiji analicharanga. Mara mkute na nanga. Siku mida ya wanga yana zurura na panga. Mwisho tajiri akasanda. Binu akapanga wakamnyanganya mbamba. Ndo ikawa bala likuwa na ibaga. Kabla jaji mix na mdogo wake baga spaga. Situ alitaga ila na mshukuru Mungu. Miaja waiku ni biaga laja waiku ni kaba. Likuwa na siaga ni wa moto so kitoto. Laugh, uja list, you a little wa wapping goto man, man. You a little wa wapping goto, say.
I close my eyes, I pray to God. Para panda isha liya oga. Tume wafisha sana nugu zetu oga. Oga, oga, oga. I close my eyes, I pray to God. Para panda isha liya oga. Tume wafisha sana nugu zetu oga. Oga, oga.
Kala ilikuwa kazini, mafala wengi tu, pepso na wakata vilimi. Akauna amenga limi, mana mauda so masharo aliwa unia wa mwamini. Kila mtu kushoto, story livoza gam, sela na miliki ngoto. Kawazami na daga, nangia jala na jamoto. Wambuzu wa daga, walao kopi changamoto. Salo alikuwa ni jembe, kila mtu alijua. Ila likufa kizembe, hapo ndo alipozingua. Yaramba road night, watoto alichukua. Ifo udazo kakoki, lipicha likangua. Ifo wakamdabua, ifo kamfosi kusema kila lichokuwa najua. Chana ilikuwa nijua. Usiku ilipofika katangaza memuua. Na alikufa papo hapo. Gaidi kaili chapo. Masilo kakusanyika tukaenda mzika galapo. Galapo.
I close my eyes, I pray to God. Para panda isha liya oga. Tumewafisha sanda nugu zetu oga. Oga, oga, oga. I close my eyes,